CK Music Promoter.com.
Babla bla bla, kizani bagla bla. Ashnai,
stabul.
Fashkon, zambia esu wonse kuibo. Ninevo king kizo mwana basi ya rumu. Ipopu na ipapatia na yo kwa tinifo. Shtina paka muntu wanga nangu kufwa. Minwe mumuru, ipopu nde iwish. Iminwe mumuru, ipopu ninji wish. Dimuntu wa ishiba fya kuseka papsika. Dimuntu wa ichafya bati godzirinda beka. Yes, yes, ababili mabala meka. Pati na chipondo jende kamu lolo neka. Pama ikinda landa pena naba nechibanda. Ngomo na shimua pe inembo na shanda. Lesa pamba kwifi wanga fyanshu pya kupanda. Wow, vamu lala wamba kumanda. Bifu ya pitila taimu ya bene wengi. Ponyama punchline kwa tika nchamba nengi. Vamu shpa chamba infumu ni vama bangi. Mala pandeva papa sova let mayo sengi. Chaku bi alet, ikata pa. Hanko ti alet, mchishu watu ringa. Ifuashisa kwa tini jila wa mkula. Na mateza na tupapa nga dilagdila. Fuka eta limbigelo ove tualikwe. Hosoli limbigelo ove baalful. They are bad niggas. Don't even bad, but they are all niggas. And some fessi nense koku baba pisi. Batinga wapenana na kukuma na makisi. They don't give a damn. If you can't beat them, join them. Gani petulo mujila bachila shoni. Vena tabalanda, filanda fima mani. Lea lea, pam sana pam diyo. Bali loa kwa sugar. Sugar na yo netipum. Danga danga, danga, nanampule. Danga, 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 nanampule. Tulima lectures kamu niyo. Patali ukupuema idea. Ishesu shalu wanga sugar bemba lea lea. Uyu ya kiso na mafesi ya bulechi lea. Bebe ena konde sabla. Aisa kubomba taisa mkwanga. Mumano mutalinga wi usoni shambala. Life ya lilunga kwa staya liba. Like Peter Toshi. We are here to kill them. Papo. To madzi madness.
Domino.
To assassinate the assassinate.
Domino.
Billy Charlie not fiscal.
Oh no.
Soli Piggy man. Mwimbone saka kwa subambo na kaunda. The young ula jet na konde sabala hawa puni. Navana vena ni puti balti na kada. Pika tu na konde yonse andi narsin. Ngamuti mukesho. Kusamba ya kesa maisa. Kasenda mula mba. Young ula jet mayafiale ngomba. Hata wawo kenti langa kawa timba. I believe in jano timu pia kum. Talant ampela emanembo ankom. Balashu kisalama doba timpulanga. Pomo chali panali isangomo mfupachilo mo. Kale nafikanga F.L. Nilelo mwa isanga Q.B.S. Ino kubamba na ama less senseless. Damba fani besi, kisu. Na wapuza semu lidilesi. Shakwata big phone button. Lila mtia midia. Kashimbi mubwari bigi bufi kundia. Zavene kila shuwa nisoli anti lidia. Tati nangu mwinga samba menshi ya ku India. Itina mwanga chakwa tate wa itwi. Kachifwi kamu zambia nite tate wa isan. Na mwisi kulu nyansu paka ya pachanka. Na leka wantu wa saya na konde gachanzo. Jimmy nina gachi pampa jama kusiti. Fweba fele fele kugeto noleshe kati. Sorry aunt, if you eat cunt. Kumfumia geto chimo no kufwemba president. Ya kwaba presinate mwa ingati la kugaza. Patutuwa rika tana elu futi tula buzz. Bakai wa kugeto kuba mwena kumu dance. Sote tuwa ifinya tupo mwakwa mbila muka. Chaso I left ka 19 ina tuingila mukas. Kutini nda viko mfadozi. Shiba no monga chila tu dozi. Ni mwakisa mkumpulu la ni pibozi. Na mwina na ishiba biti kwa kanafe iku. Ziko njikete gemu chansa paza nako. Na konde chali la na bebele salama leku. Maleti wisaka mana kizu tuende ba. Na nebu jemele doneza manu ngeza gas. Drip ice. Na dola mguchi bag. Bad boy. Bad girl give me dog. Babla babla ba,
babla ba.
Kizo ani bagla ba,
nani bagla ba.
Papa kon,
kon.
Devale amutemba,
kantimba.
Call out,
echo,
echo.
Remind.
CK Music Promos.com.